dukirizemo ndamukwanga Uganda, Uganda Red Cross bavudeyo nebo kwataganya omuna ba Ecobank Uganda Limited mukausubwa okulabanga bafuna ensimbi eziwerako eziweredde obukadde bibiri okuyambako abaana abo buwala abali mutwalo mulamba basigale mu masomero okwetoloola eggwanga Uganda mu mwaka guno 2026. Bano bagamba nti abaana b'obuwala bakyali abato ddala bawanduka masomero w'ensonga ezitali zimu, enteekateeka eno egendereddwamu okulaba nga bayambibwa era basobole okuba nga beekumira mu masomero. Kino kyatandika mu mwaka 2019 kibayise Keep a Girl A Girl in School, era nga kino kigendereddwamu okakasa nti omwana w'obuwala bayongera okufuna ebyetaago ebirina okubakuumira mu masomero mu kutongoza enteekateeka y'omwaka guno wano mu kibuga Kampala. Omuwandiisi w'enkalakkalira Minisitule y'ebyenjigiriza n'emizannyo Dr. Kendris Triagenda ategeezezza nti amaanyi gano tegagenda kukoma mu kukuumira bukuumizi mwana muwala mu ssomero, wabula ate n'okumuyamba okusitula ebyenjigiriza n'enneeyisa y'abaana b'obuwala mu ggwanga Uganda nkulu nnyo kubanga eggwanga lyetaaga abalina ebyenjigiriza ate abakugu mu mirimu egy'enjawulo okuyambira ddala eggwanga ate okugenda mu maaso.